Tushaskia. Kwa Douglas. Tushaskia kikingia ni kublast. Huko nga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao koko single for now. Hey, mdagi mdaglis mteja patikani. Adi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location and kofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mhiriz or release. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kurap si ni talent G. Anguka nao hey. Anguka nao check it hey. Anguka nao tuende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg hey. Anguka nao one leg hey. Anguka nao. Anguka na, anguka na, anguka na, ati anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo ati, ati anguka nayo. Ati anguka nae. Na katika msupa weba njuka. Cheza chinu kukwendezo maduta. Anguka nae baby galusha itika. Mdagi mdagi matisho za wadagi. Step ama darling. Tambu serikali. Juni serikali. Tamka asali. Simdachwa ni nani. Flow mshati ki. Don medunga apo dauni. Chi utekiwa poa daily mi. Ti aha. Skia Deba, anguka nao.
Anguka nae.
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 Ati anguka nae mtupa me feel relaxed. Anguka nae kama uko na new catch. Anguka nae kama unapati na magwash. Anguka nae round 2 kwa hii bash. Ati anguka nae. Anguka nae. Eh, anguka nae. Anguka nae. Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.